Titan boy. Alipata fedha zote kawekeza kwa melupo, mama alimtelekeza na homu apakuwa na dusko, si wapi aliteleza huyu mzee akasahau njia, maisha alivyoenda kobwa kaikimbia familia, chuo alifeli ada na bodi ya kunipa boom, homu azisome lada na tunaishi single room, nikaona shega mi wa kiume acha njaze sumu, nilivua nguo zote kisha nikavaa majukumu, mdogo mdogo kenge street kuzisaka, huko ndo kajifunza panya haugopi kichaka, motherfucker jua lotos ndo sina waka, ni aibu sana kama shea na sherekea Pasaka, kuna siku wa kupata na kukosa, hizi zote ni siku ya tupasa kunyoosha, japo homo awelewi nkiwambia sina mia, ila nipo na Mungu kusiku atanipigania, amen.
Thank you for everything.